kodi jam nyalli hemo eden gondi yamde joyi wittor kemintaji sappo e joyi kibaruji ma e fulfulde commune Omar Hamma janganto dodade studio Kalangu nani ko e kibaruji man jagal dubi didini ko rewbe sukabe chapande tato e jena e diwta der wura ngalewa dum woni region difa mbie be jita ka faande bako horebe ardibe region e bawde mun fu hunde fu woni wada hunde du non ko pelle jinganoje bibbe leedi be difa mbi njamrahim noni rewbe kewa der golle hokkugol habaruji dum woni jewtaru wadangu yade to fedde hawjinde hokkobe habaruji leedi afrika de do enda leedi niger witenda apak niger wad dum du wakati dum woni dimma gadaado do filla rewbe der natugol sigilaji hokkugol habaruji der leedi medde niger wadano yewtere meɗen pindila hande ni yartana ena to enda zender nder département mo tanutu région zender ɗum woni ndungu ngu neɓi waray dina département ji ɗi to amma to ɗum woni hoorejo kawjiɗo filla demal to endan holli o wiide ko ɗum hulƴinaki fa bay seeɗa kori jam hirtemo yerno kali rannomi o e nder koye kibaruji meɗen ɗum woni sogeji leydi meɗen niger sappo e jeetato mbara nayo anda ka fuu to payi mane mbiyen to goni ɗum woni dimma bononda yeru no gomnanti wanno andinore nde hande subaka allah e hippitere waɗande kegan to posta sogeji meɗen tawaɗi to endal ley commune inatesa région tilaberi ɗum dow kegan woni ko ɗum waɗa e fahande ni yerno ministére hawjinde filla ndenago e sogeji leydi meɗen niger haali holli wiide ko ɗe ɓiɓɓe bomɓe ɓen kewal maɓɓe warama yaade looreji maɓɓe ɗiɗi tetaɗi e fawande looreji ɗiɗi ɗiɓe gatti jabe e mum ko putte amma ni mbiyen faware joni ɓe kokkitama yeru no andinore nden warti mbiyenni hande woni ko ɗum watta duuɓi ɗiɗi ko rewɓe e sukaɓe capanɗe tato e jeenayo diwtano ley wuro ngalewa région difa ɗum ɗon ɓiɓɓe boko haram dillidi e maɓɓe bawɗe fuu ko hooreɓe ardiɓe région o gon no gaɗa fawarde hande ɓe nimɓe dillidaɓe mum jofaka amma nimɓe no gatti tammude yeru no maire mo commune ngalewa wi wakkati no asuman china noddimo e callalol ko fammini
fani warde handen ko heɗi gon fuu heɓaki ɓiɓe tawa ton e jungo nder ladde gon tawani takkol weynu tcad hano nomin naniri no haaliri minen ardiɓe hawju leydi ɓen e gomnati miɗen ɗon miɗen durwa no watta fuu e joofe ñalane joofol gol ninon andaka sayni du allah jaɓi koɓe joofe saroɓe ɓen no miila komin gala miɗen gaɗa fuu o watta rewɓe maɓɓe e cukaɓe mum en joofe miɗen miila du ko iɓe buuri juuti neɓi du ñande gonɓe joofete
noni fa hande en ardiɓe pelle jinganojo ɓiɓɓe leydi ɓe région o janci yerunoɓe kaliri ni e deƴƴere pelle jinganojo hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe nder yiitugol ɓe rewɓe e sukaɓe diwtanoɓe illu ɗiɗi juillet duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi mara mamadou hoorejo fedde jinganore ɗum woni ɓiɓɓe leydi mo difa nani ko wi lawan boukar
dans la région de Difa nous voyons
dans région Difa miden gi'a pelle balliroje himbe kewde e jinganoje hakke bibbe adama dermu pelle dedu tukabe e rewbe hakke mu en de buri jinganade amma pelle de galano burtina ko e mu en yade halfinabe hawju region tawidu no tilsino e gada dum dundu wadi ko miden bi'a dubi nayna dubi jodi fu ko pelle de tawa de region o de gala e de gada golle majje no haniri dam min gi'i ko kile kewde de himbe diwtama dillida der cekantaraje wenu tchad hedde der leydi Nigeria gomnati leydi Nigeria no tokkira laabi gom sukaɓe rewɓe diwtaɓe chibok ɓen rewɓe e cukaɓe diwtaɓe dabci joofe komin ƴema koye amin woni ɗume won no haɗa ɗo leydi Niger gomnati mum durwa diwtaɓe ɓen
joofe
nanni fa hande ni mbiyen cuuɗi habaru radio e télévision ji kamɓe ɗe rejo hokkoɓe habaruji Niger gaɗi hawride muɗum ɗum duno cuuɗi sappo e joyyi noon waɗɗi to endan hawride muɗum capanɗe tati lewru avril a pakka mo Niger ɗum woni fedde ardide hokkugol habaruji leydi meɗen afrika ardi nde fedde ɗum doni ano filla ɗum woni natugol rewɓe mane mbiyen rafi keƴora rewɓe nder hokkugol habaruji ɗum do ɓe kaali e wiide ko hunde noon ko heƴay fay seɗɗa no amina nyandu. Ɗum woni ardiɗo APAC mo Niger o haali wakkati no ɓe ganno hawrinde 29 lewru juin dow fimajun Nafisa Adam sirfoyettude makko.
Dow ƴewtinaaki kimin gaɗi keɓtol keɓaangol dow golle rewɓe nder cuuɗi habaruuji soƴƴake gaɗa. Min keɓi cuuɗi habaruuji ngon. Kode ni dimba mum ƴewaama ko gollal rewɓe no ummoyto ɓolum dow herme delle walaa non ni. Dow golle rewɓe nder cuuɗi habaruuji, minen mbaawi wiide soƴƴake gaɗa, ngam nde ni ƴewaama duuɓi 2017 min gaɗi taykaaki iri ni dow mum ko lebbi 3 ko min keɓi pecce 15 dow herme gollal rewɓe nder cuuɗi habaruuji. Nder wakkati goto omi min ummidike e ko yottaaki jeɗɗi dow herme delle jehol yeeso heɓaaki. Laabi no joɗɗinte ko watta rewɓe keɓa nokkuuje maɓɓe ngam jehol yeeso heɓu dow golle rewɓe nder cuuɗi habaruuji.
Nonni mbiya hawrinde 33 ko dental leyɗe Afrika alkamisa o maɓɓititta ɗo nder gallu meɗen Nyamey. Saabi Allah e hawrinde nde nenin mbiya hawrindeji cigilama yaade to joom e ande e fawade joni ministriɓe. Haalaji kewɗi kan woni ko haala dow mum. Ɗum woni misali filla lumaku waɗa no woɗiri hakkunde leyɗe Afrika ɗen kamɓe ndenagu e filla dillanɓe leyɗe. Mbiyen ni bandimi mbiyeteɗo Aissatou Kanté mo studio tamani leydi Mali wari fotodira e nde hawrinde dow filla majjum. Nani ko famin
ɗo yaago balɗe ɗiɗi pottal mangal ko wata himɓe 5,000 dow maɓe to pottal ngal. Horeɓe leyɗe ɓe ardiɓe gomnati ko ɓurta kamɓe 55 kawrata to pottal mangal ngal. Pelle walloɓe dow fi ŋeñal e kawjaki jawdi ɓe leyɗe men ɓaleɓe kaɓɓiniɓe jonnama nokkuje fuu ɗo nder gallu Nyamey. Kulle kewɗe filla mum no waddete to pottal ngal. No nder mum durwidiggo e ɓiɗɗam bonɗaku e joɗɗingo laabi lumaku nder leyɗe men ɓaleɓe joɗa kaalen kewɗe no watte to gidal natata caka premier ministre e pelle sukaɓe ummatore e leyɗe duniyaru dow fi gaɗol hirñere e dilloɓe leyɗe mu'en no yaha leyɗe jananɗe. Dekiraɓe horeɓe leyɗe men ɓaleɓe no jecceto dow ñaw seere hano cancer nonni. Pottal kawrowal horeɓe leyɗe no watte jeɗɗi e lewru juillet alal nonni. To pottal ngal no hucci warde hippitere waɗama ñande altine nonni to compagnie mo inates nder région mo Tillabéri. To horeɓe ɓe andini andinore de ko watta hano sogeji 18 kam mbara nayo dillidama.
Noni mbiyen Issoufou Mahamadou horejo leydi meɗen Niger e laawal ngal kam woni koƴaɗo horejo fedde CDAO mbiyen fedde leyɗe Afrika ɗe bange hirnange kawtuɗe lumaku ko leyɗe 15 tawa nder mum hawtade e leydi Mauritanie. Asawe bittiɗo woni ko hawrinde nde waɗa to endan mbiye ni Abuja Nigeria kanko lomti ɗum woni horejo leydi Nigeria biyeteɗo Mahamadou Bouhari ardinoɗo fedde nde yeru no habaru on wardi to fedde CDAO. Ɗum doni laabi kewɗi koƴama e hawrinde nde gam batte Allah e hoytinande ya warta nimɓe e kulle muɗum filla lumaku. Ɗum woni fawade joni mbiyen gaɗol ano ɗum woni ceede mu'en ko CDAO dow filla yaadu yeeso demal haalama kamɓe hiite lantarki e ñebdeji. Yaruji ni mbiyen nogay e goho ceede men sefa ɗum woni dimma ceede laawol jawngol gaɗangol. Mbiyen ummotongol ɗo enda jipporde lanaji piroji warde gallure meɗen Nyamey maɓɓitangol hannden subako. Ɗum duni mbiyen bankiyal e leyɗe larabuɓe kawjingal sembiɗinde lumaku nder leyɗe Afrika kam walliti ɗum. Bandimi Adawa Dawa cini ye yewtidoy e tokkiroɓe laawol ngol hannden subaka e haalude no ñibdi ndi wantira ko heewi e maɓɓe kolli mbi ɗum woɗi. Amma saɗorma no tawa ƴara dengol yaade to sukaɓe e mbiye nayeɓe ɗi ɗum tiɗani ɗo.
Laawol ngol wooɗi yettore Allah, amma peddital maggol ni saɗanta rewɓe e cukaaɓe. Nayeejo ɗum wawa ƴarti janko ko feddita laawol ngol. Saɗorna amin ngon woni cukaaɓe amin ƴuwoɓe peyi ba gara ɗo tallaaje jannga. Peddital maɓɓe du noy
waɗirtao? Macha Allahu, laawol ngol wooɗi amma jandi gondi no nanga koyɗe himɓe nayeɓe wawta mango Allah hecci kenga. Miɗo yiɗi mi yaha Rodesi, wallahi na ko gundimi poto on ko ɓantumi kongal an to ɗum no hanta he mawɗo.
nanni mbiya jobdi ceede ƴewtininoɓe tew tewru bakka ko duuɓ ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum kenga woni ko ɗum fuɗɗa ɗo ñame yeruno mamman Adamu kaalo dow inde ƴewwoɓe tewtewruno bakka ko duuɓ ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum wiiri o wi miliyoji keme ɗiɗi e jeetati heddino ko yoɓaka hande subaka duni mbiyen ƴewoɓe tewtoru bakko ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum kawri e hoƴude aadi ko wiide hano tewtugol bakko ko watta sappo lewru juillet gara o ɓe aadake e yaade ƴewoyde ɗum. Adama dawaki yewtidi e Mahamman Adamu.
Miliyoji keme nayyi e jeetati goni ceede ƴewtinaki bak hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi e nder mum gomnati yoɓi miliyoji keme ɗiɗi ɗen koriɗe ɗen gonano joɓe hannden wattaɓe gaɗa joɓol goldu bi'i ɗo yaade jaango yimɓe fuu no joɓi ditte harko darata ceede ɗe rawani ɗen min gaɗan hawrine gam andinde yimɓe no wona no waɗe dow majje kenga min kaldi he ministre amin on min giidi ɗum he mawɗo sarusi kawjiɗo gaɗol bak min kaldi ɗum he makko dow no waɗe ko mosola heɓu ndenne nder hawrine amin de min ƴewtinto min daara ko woni gonga e fewre hawrine amin hande e jaango dendu kan en kalata de himɓe jahan ƴewtinaki bak hikka kin na
jahata
kirosehin faya dolbel
mayne sorowa warde birnin gawo
kettine studio kalangu do radio moɗo
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nonni en garta yewtere meɗen pindino ɗum wondi so darama nder région Zender département Tanutu ndungu ngun ɓuri jengude dina département ji ɗito hitande hikka nde wuroji kewɗi tawaɗi nder département o a wayi lewru juin no waɗa nogayi e nayyi amma ni mbiyen to Lawali Bukari ɗum woni hoorejo Sarusi kawjiɗo filla demal mo département o haali o wi kulal fu wala nder mum département Tanutu on no fuɗɗira ndungu ngun no fuɗɗan no woɗiri yeru no famminiri Moktar Hammadou e Hawa Ousmane tawaɓe jahangal
nder département mo Tanutu région mo Zender fi baylol wakkati waddi ko tenere on no wonno ɓado leydi din ini wondi saɗarma toɓo ɗum fu haɗay ndungu ngun no wonne hira no handiri no hoorejo département mo Tanutu kawjiɗo filla deme Lawali Bukari o fantini
min keɓi gure hemre e lasojina e sappo e go'o toɓaɗe fa awi hitane hikkadi tawi ɗu nder wakkati goto o rawani gure laso ɗiɗi e jeɗɗi tan toɓa awi ko lewru juin waɗa balɗe mum sappo arane
delle ɗum no hollan layre toɓo heɓaka nder région mo Tanutu
de ƴewama ɗo Tanutu ndungu mum hikka guni gu ñawlay gam ko andano ni woni gaɗa sappo e jeew lewru juillet woni ñawlere
makko
demoɓe ɓe no andi nafaka gollididde e awdiri jaman ndiɗo
ayyo gam nafakaji awitirdiji jamani ɗi gi'ama sanne ɗo yimɓe ci'ake ɗi nafake du he majji guese ɗen kan en du jaɓi awitirdiji ɗin remoɓe ɓen no nana belɗum majji iri awitirdiji andanoɗe ɗin du illa fil ajal ɗin no gatte no deme awitirdiji kese ɗi du no muña yooro
directeur min du'atako ndeni kulle bonnoje awitirɗi naati onon godi bawɗe ko wawta durwiɗi he majji do
alhamdulillahi hitane fuu ko wooɗa e ko bonnata gesa de bangi miɗen keɓa safare ko jaalo kulle ɗe fuu misali hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi ko goɗɗe majje bangi hectare uji ujunaji laso e joyi min gattani safare hitane mum ko wonƴitoyi hano hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom hectare uji ujunaji woygu min gattani safare kamɓe kisali ɗiɗi ɗe fuu du safare jaccanami de heƴori du min keɓi du fa hande balla sarusi mo agades on ɓaɓatti ɗin du illa iɗi pamɗi ɗi bara ɗum du waɗi ko hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ndungum nder mum sembe bangol majji ɓuytori faadu ɗum waɗi ko ndungu rawani gu hectare uji keme jeetati tan gattana safare hikka du safareji litreji keme tati e woygu min godi
ɗo do wonto kibaruji meɗe fulfulde tili en jettan faware joni mbiyen ɗo enda Ummu Umaru e Ali Ñali firtanɓe ɗi e ɗengal fulfulde wala fo ko mbaɗe wiide sana wiya jaɓɓoɗo Mamman Ada waddana on ko ɗengal hawsankore kirten to jam hirti.